dalab kare ayaa dowladahani maalintii khamiistii u direen golaha midowga yurub iyagoo qaybta fulintana ka codsaday in ay soo gudbiyaan dariiqada xal loogu heli karo isla markaana lagaga hortegi karo soo galootiga sida aan caadiga ahayn ugu soo qulqulaya halkaasi maxamed nuur qalimo waa falanqeeye arrimaha siyaasadda oo degan magaalada london waxaana inoo faahfaahinayaa waxa u daaran yahay dalabkani
shan iyo tobanka waddan ee yurub ay soo gudbistay codsiga ah in hoggaanka euda ay go-aanka gaaraan oo ay u ogolaadaan in ay dadkan qaxootiga ah nabadgelyo doonka ah inay geeyaan waddan saddexaad oo nabada inta laga broses karaynayo ama maaragtay kiiskooda laga go-aan gaarayo ay rabaan inay adkeeyaan si yacnii markay xitaa ay kasoo badbaadiyaan badaha ay ku qarqami lahaayeen ama dhibaato laga sheego ama ay arkaan inay doontaas dhibaato weyn soo futaarso ay kasoo badbaadiyaan inay sii geeyaan halkaas
dib u habeynta ayay ka mid tahay in la dedejiyo baaritaan xoogana lagu sameeyo dadka aana sharciyada wadan ee dalalkaasi soo gaaray iyo weliba in xuduudaha laga sameeyo xarumo cusub oo dadka lagu hayo iyo sidoo kale in si degdega loo tarxiilo dadka codsiyadooda magangelya doonka lasoo diiday axmed kaboole waxa uu falanqeeyay arrimaha siyaasadda iyo ammaanka waxaana u qabaa in tallaabadana sidoo kale loo qaadayo si hoos loogu dhigo tirada dadka soo qulqulaya
ma in la yareeyo dadka magangeliya doonka ee soo gelaya midooda yurub soo gelaya oo waqtiyadii dambe runtii aada usoo batay badankoodna ay soo jiirayeen dhankan dhanka italy iyo greega dhankiisa ka yimid marka waxay ku qotantaa waxaa waaye sidii loo yarayn lahaa dadka magangeliya doonka ah ama haddii ay soo galaanna loo geyn kalahaa waddan saddexaad ama ama ha noqoto wadamada africa ha noqoto meel kale ha noqote waddan heshiis lagu yeeo midowda yurub oo dhan heshiis ay ku yihiin
arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli mawduuca magangelya doonka iyo weliba soo galootigu uu dalal badan oo galbeedka ku yaala uu ka yahay mid safka hore kaga jira ajandayaasha siyaasadda haddaba maxaa keenay in wadamadani ay xilligan qaadaan tallaabada noocana waa kan mar kale axmed kaboole
waxaa hadda jirta doorashadii midowda yurub baarlamaanka midowda yurub ayaa mar dhow socota marka meeshaas influencega ama saameyn waxaa kuleh siyaasadda midigta ah ayaa kuleh oo runtii rabay in ay breshar ku saaraan in siyaasaddaas ay ololaha ku galaan saameynna ku yeeshaan dadka codbixiyaasha ah
maxamed nuur qalimo ayaa isaguna qaba in aan meesha laga saari karin in mawduucan soo galootiga ay xisbiyada dhinaca midigtu ay dada ku kasbanayaan maadaama sidaasi axmed sheegay ay doorashooyin soo socdaan
waxay arkeen in xisbiyada xagjirka ay horumar sameynayaan marka la eego codadka shacabka ama sida dareenka shacabka oo ah in xisbiyadaasi markay yiraahdaan qaxootigan ayaan wax ka qabanaynaa iyadoo electionkiina uu hal bil keliya ama wax ka yar ka dhiman yahay kii yurub oo hadda baarlamaanka yurubna uu yahay kan go-aamada waaweynoo yurub saameeya soo saara ama ay ku lumiyaanba xitaa hoggaankii dowladaha ay u taliyaan iyo kii yurub marka taasaa kalifaysa bishan gudaheeda iyadoo ama bishan muddo adigu aan ka badnayn saddan beri in electionka u dhacay waxyaabaha ugu badan ee ku qasbaya inay hawshan iyo arbahan go-aamadan adag iyo ay qaadaan
sharciga midowda yurub ayaa tilmaamaya in dadka wadamadaasi soo gaaraya aan dukumentiyada wadan loo diri karo waddan saddexaad si ay halkaasi magangelyada uga soo dalbadaan haddii waddankaasi uu yahay mid nabada oo ay codsiyadooda kasoo xaraysan karaan haddaba nidaam nooceeya ayaa laga yaabaa in hindisahani uu maro waa kan mar kale axmed kaboole
marka horeeta waxaa jirtay hadda waxaa la yidhaahday the Dublin regulation aa jiray oo waddan kasta markii ay soo galaan soo galootigu waxaa jiray sharci damaanad qaadaya in ay badqab ku helaan dalkaas ama ay joogaan brosteskooda ay ka maraan laakiin hadda waxay rabaan in dib loo fiiriyo sharciyadii si ay maaragtay sharciga in dib loo fiiriyo uguna fududaato markii ay soo galaan ama ay ama doomaho kale dadka marka la rescue marka laga qabto in dib loo celi karo waddan heshiis lagu yahay directa lagu celiyo marka intaan taas la samaynin dib u habeyn in lagu sameeyo sharciyadii EU taasa la fiirinayaa sababtoo ah silent procedureska in dib loo eego iyadoo aan lagu xadgudbin xaquuqa qofka soo galootiga
tallaabadani ayaan ahayn mid ku cusub dalalka ku bahoobay midowda Yurub, iyadoo ay hore u dhacday in sanadkii 2016 dalka Turkiga ay heshiis kula galeen inay qaataan qaxootiga u dhashay dalka Suuriya ee dalkooga uga soo baxsanaya ama uga soo cararaya dagaalka. Sidoo kale waxaa jira wadamo kale oo si gooni ah ula galay heshiis wadan kale si ay ugu gudbiyaan dadka soo galootiga ah ee u soo gudbayaan.
Waxaa jira wadamo runtii tallaabadan hadda mid lamid hore u qaaday, qaasatan waxaan hadda maaragtay aad loo ogyahay in dowlad Talyaaniga oo kale ee heshiis la gashay dowladdan la yiraahdo Albania oo aan Yurubta ka mid ahayn, laakiin ay heshiis la gashay oo ah in qaxootigan imaanaya Talyaaniga ee badaha ama ay kasoo badbaadiyaan amaba xuduudka badaha soo gaara dhulweynaha Talyaaniga meel buu ka mid ah inay kaxeeyaan oo ay geeyaan Albania. Ay yiraahdo halkaas ayaanu ku process garaynaynaa codsigooda magangelya doonka ah, taasoo yacni dadka qaxootiga imaanayaana ku dhiirigelinaynin iyagoo badaha soo maray inay haddana Albania la geeyo oo xeryo lagu xereeyo oo weliba qaarkood in maaragtay halkaa laga sii diro oo wadamadii ay ka yimideen ama wadan saddexaad oo aan waxba dhaaminkii ka yimideen oo kale la geeyo.
Warqada hindisahan lagu dalbaday oo nuqul ka mid ah heshee wakaaladda wararka AFP ayaa wadamada saxeexay ee ka mid yihiin dalalka Austria, Bulgaria, Qubrus, Czech Republic, Denmark, Finland, Estonia, Greece, Talyaaniga, Latvia, Lithuania, Malta, Holland, Poland iyo waliba Romania. Hase yeeshee dalka Hungary ayaa isagu aan saxeexin arrintan, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu ka maagay qorshayaasha midowda Yurub ee ay ku wadaagayaan mas-uuliyadda lagu qaabilayo guud ahaanba dadka magangelya doonka amaba lagu sameynayo tabarucaadka kharashka ee qorshahaasi.